joyiyam ɗen en ƴaɓɓore mintaji capanɗe tati dande studio kala ngo kettindi ɗon kibaruji moɗo fulfulde Omar Hamad jangantewonɗi dow masinaji lawal Issa nani koye majje. Nanni e nder koye kibaruji meɗen, ñaw ɓoylow daɗe menen zitte ɓangi to endal nder Agadez, amma laabi fuu kanɗi koƴama yaade to lokotorojo mawɗo lokotorore gallure on. Nanni fawari joni nder région Tawadou hana golloɓe radio ji gonɗi e jonde koye mum département ɓonni e Malbaza keeɓi ekkintinede gam sembinɗiɗde golle mum e nder kokkol habaruji. Yewtere men pindinol hande yartana en natto e nden Agadez, dimma golle gaɗaɗe caggal nde gallure hinde Agadez fonnano nder ponnol finatawa aadaji ko UNESCO. Yerno kalino e nder koye kibaruji meɗen mbiyen lokotoroɓe rewɓe hawjiɓe rewɓe nder ɓe région Maradi gam batte Allah ñalade ittanade leydi adunaru gal ngal gollal ɓe cigilake, gollal ƴewtinaki cellal ɓalli nimɓe dow filla sew ñaw seere yaade to rewɓe. Batte ngal gollal duɓe kolli ɗume woni gollal ɓe rewɓe lokotoroɓe hawjiɓe rewɓe. Madame Fattawu Maimuna ardiɗo fedde lokotoroɓe nani ko wi Mohamed Maman.
La sage-femme, c'est une
sage-femme debbo no nanganan ɗo rewɓe cawɓe har ƴewtinade cellal maɓɓe kam fuu e cellal redduɓe cawi faa warde wakkati ɓe jippi. Semme komin ardini nder golle amen ɗe enɗen kam woni durwude to debbo fuu maayu wakkati wari ɓeynude, suka fuu du reedu muɗum sawa warde yonki duniyaaru wura. Tati lewru men min gaɗani rewɓe ƴewtinagol ñaw seere korimoru. Wala du mo anna ko ñaw seere ko ennu e ko rimoru wonno waɗana rewɓe. Min gaɗi ƴewtinagol gol endan nder maternité Zaria D. Nayi lewru men du to maternité Alishebu rewɓe gari sanne, meɗen gatta daneyade e gonnati walliramen.
Menen jittino ñaw ɓoylow daɗe noon ngu ñaw du heɓama to wangi nder gallure Agadez mawde nde ko wattonimɓe sappo e tato kan heɓa ko ɗum nangue yeruno ardiɓe Sarus kawjiɓe cellal ɓalli yimɓe ɓe région ɓe mbiri. Cheikhou Maman loctorojo mawɗo loctoroɓe nder loctorore Agadez nde no watta dande yaade e loctorojo potorɗe commune ɗe. Moussa Maman yewtide makko.
La commune a enregistré 13 cas.
Nder commune on enda himɓe sappo e tato nangui ñaw ɓoylow dande ngu. Min gaddi ɗu safare ñawtude gaddaɗo loctorore fuu nder loctoroje ɗe enden ɗo Agadez. Mba neɗɗo sikkirama nangude ñawgu enden noon no hani waddede loctorore cellal mum daari waɗani safare. Loctoroɓe amin du min gaɗani ɗum e ekkintinoje ko watta dow ko yaawi ɓe anda de ñawgu enden tawra he neɗɗo ndendu ɓe gaɗana joomum safari. Ɓe anda du fa hannden to ɓe jaara joomum deni ɗum heppori ɗum fuu du ko watta ñawɓe ɓe enden dan. Miɗen itta du fa hannden diyam ñawɓe ɓe enden yaarude ñaw gam andude iri ɗiɓɓe ñawgu enden iye bangi nder cakantaraje ɗe.
Donc pour essayer d'identifier les germes.
Fa hande eɗen tawa nder gallure région Agadez heɓama to ñaw ɓoylow daɗo mbiyetengu menen jitu ngu wangi nder lekkoloji goɗɗi fa ɗum waɗi mayɓe ɗiɗo, amma ba ko nonda laabi fuu kanɗi koƴama gam heɓande ngu ñaw mo sola. Ali Mahamman ardiɗo Sarus kawjiɗo filla mbi'en yandeji ko département on nani ko wi ɗo endan bandime Moussa Mamman.
Il y avait eu des cas suspects de méningite.
Wadi cikkiraabe nangi ñaw ɓoylow daande ngu enden nder janngirɗe ko sigila momin joɗɗini kandu woni illa alama ko sikkira ñawgu enden no e janngowo amin gom ɗo absin 3 sey min kalana ardiɓe loctorore commune on enden. Ɗum fotodiri kaden ndu hawrine ardiɓe janngoɓe no waɗi, nden ardiɓe loctorore nden enden gari to hawrine nden enden pirti ko e maɓɓe dow ñawgu enden hana du kamɓe tan fa e jannginoɓe wi'ude de ni alama ñawgu enden hi'ama he suka janngowo sey ɓe gaɗa suka on enden wadde loctorore cellal makko ƴewtini. Miɗen he yilaru du nder janngirɗe ɗen enden gam firtude ko e himɓe. Miɗen mbiya toɓe accu cukaɓe ɓe enden ley nange na ɓe jooɗo nder janngirde ɓe cukkodira. Miɗen mbiya du ɓe kakkilo he cellal cukaɓe ɓe
enden.
En gartan nder région Tawa ko laati illu fuɗɗan hitande nde nimɓe nogayo kamɓe woni ko nangui ñaw ɓoylow daɗe ngu ton nder birnin ɓon ni e fa ɗum waɗi nimɓe ɗiɗo nder mum. Ardiɓe lokkotorore mawde nden koƴƴi laabi fuu kanduɗi ganto nyawngu wecco yewnu Abbas magasi, goto nder maɓɓe famminiri Asuman Moussa Arjika.
Fa warɓe ñalowma hannden o enden, yimɓe lasu ka en goni nannguɓe ñawgu enden. Hana du nder wakkati goto ɓe nangi ñawgu, miɗen gaɗa jeɗɗire min gi'ay nannguɗo ñawgu. Ni du min tokkirta anndude sembe raaɓu maggu. Hannden ni raaɓu ngu fimum sattayno fuu, kaden nde guleeki waɗi ɓiɓɓe ñawgu enden no bannga raaɓude himɓe. Yimɓe ɗiɗo dow lasu ɓen maayi, ko ɓe gadda loktorore tawi ɗum satti he maɓɓe. Amma horiɓe ɓe enden fuu ñawtake daɗi. Safareji ñawtude ñawguudu jarama nder loktoroje, cuuɗi ittama to ñawɓe ɓe enden
joɗɗi.
Nder ponnugol ko leyɗe adunaaru gaɗi ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi e tati ɗum dow filla yolbinangol hokkoɓe habaruji nder gollal mum'en leydi Niger warana nokku capanɗe jeegaɓo e goɓo dow leyɗe hemre e capanɗe jeetati. Ɗum do ƴewtinaki noonki hokkoɓe habaruɓe duniya wiyeteɓe reporter sans frontiere gaɗi dey ngu nokku ɗum heedani leydi Niger. Boubacar Diallo jingano hokkoɓe habaruji nani ko wittarnan Fouday Ahmed.
Dans le dernier classement 2023
nara pondol ko RSF fede hokko kibaru leydi duniya waɗi ko hitande hikka nde Niger laata kina capanɗe jeego e go'o dow leyɗe hemre capanɗe jeetati ko ƴewtina ɗum enɗa. Leydi Niger soƴƴora kina ni nokkuje ɗiɗi. Ko waddi soƴƴagol leydi Niger nokkuje ɗiɗi saabu hokkoɓe kibaruji mbawata yettade e kibaruji kewɗi fuu har filla ndenago ɗum enɗa. Kasen du konna jomum wawa ummade yaha nokkuji to rafi ndenago woodi fa heeɓa kabaru on enɗa sana heeɓa ɗowtoɓe. Cuuɗi kokkol kibaruji ɗi gollitirɗe mumen kiɗɗi, woɓɓe kay gala fey gollitirɗe kaɗɗe tawre ɗi enɗa. Golloɓe koye mumen hono kule mumen dartaki wooɗi. Ɗum wonno ko wawi ede saabi ko leydi Niger ndi soƴƴori gaɗa. Kala no woodi to yimɓe wawi yettude Afrique. Leydi Niger no wonle leyɗe sappo keɗɗe nokkuje lobbe. Afrique leydi Niger no laati leydi jeetaɗiri e dow fi yolbinande yimɓe kokkol kibaruji ɗi enɗan. Ko ɓuuri welde e majjunde woni no tawa yeeso
Ghana.
Non ni mbiyen gam durwididde e surude woldeji waɗi ko waɗoɓe yewtereji dow radio ji guure ladde gonɗi e jonde ko e mum ɗi qonni e malbasa keeɓi ekkintinede gam sembinɗidde nder gollal muɗum. Ɗum do no fedde wiyetende Jade Gawo sigili ɗum Asuman Arjika no tawa nder ekkintinaɓe o famminiri hanoni.
Wonna ayukum
ngal gollal ngal min goni he e wadde tawa kena dow ballaga fedde USAID ko wiite UWARD nder département mo konni ko ƴewta communeuji tati, commune mo Bazaga, Alela e Sarnawa. Kamɓe département mo Malbasa to ɗum ƴewta fa hande commune mo Malbasa on kamɓe Dogarawa. Ɗum du tawa kena waɗande ɓeydol andal waɗoɓe yewtereji sappo ɓe radioji gonɗi dow jonde ko e mum gam ɓe keɓa famude gollal maɓɓe ngal bako nder maggal ɓe tawa e dabareji ɗi e hem ɓe mbawi tokkude nder filla jardoraki e habaru mane dow fi kokkol habaruji latiɗo wona gongajo ko wawi waddude fitinaji nder jama'are. Ndenne ɗum woni komin domri octrice no fedde policeji no durwi dowji bittinol guineji bonɗi e yaru yaruji ɓe keeɓi suttude mbiyen gumpe ɗiɗi bittinoɓe dorogo to enɗan maradi e arliti nder jeɗɗire nde. Hande subana woni ko hokkoɓe habaruji nodda e hollede ɓe ɓe ceede guineji bonɗi ummata kono milioji hemre e lasoji ɗiɗi e jeɗɗi ceede men CFA. Almoctar Abdoulaye o woni ardiɗo Sarus kawjiɗo filla kokkugol habaruji to policeji ɗon. Nani ko wittarnan Fouday Ahmed.
S'agissant du premier réseau
har ko darata wumpere arandere den golloɓe okitrice ɗiɗi lewru men hitande du ujunaji ɗiɗi e lasu e tati nangiɗi himɓe kinije tramadol royal ujunaji hemre pré gabalin kandu kinije muɗum ujunaji hemre e joyi to nder sire samia garimbouri kiloji sappo e joyi hedde huɓɓere maradi. Himɓe jeenayo ɓiɓɓe leydi nigéria nodda gaɗana ƴamɗe ɗiɗo nder maɓɓe iwana agades gam adude kinije ɗe e nden yarude libi. Wumpere ɗiɗa ɓere de enden okitrice arlit kan nangui ɗi leydi nigéria goɗon waɗanimo ƴamɗe ɗiɗi lewru mai hitande du ujunaji ɗiɗi e lasu e tati. Alhaali mo neɗɗo o enden hiya hemmu waddi ko o yara hôpital arlit wakkati ƴewtinaki hôpital kin enden waɗa ɗum tawi comi capanɗe joyi e tati héroïne nden o yarna safare sartude comi ɗi
enden.
Kote nder région Difa to rewɓe no tawda caɗale Allah e rafi rewɓe jujuɓe ɓe gala yeru no Hajia Gambo mawdo fedde wi'etende Mata Masu Dubara mo ngingi mi wiri wakkati no be kawritino hawrinde hande subana o Maina Abdullahi yewtide makko
ekin shara'a
kolle suudu kite de worbe no bayi wadude do rewbe ma no bayi wadude golle e enda yaadu yeso no e burna rewbe joni no wodi torraji kewdi ko darta rewbe denne rewbe kitotobe enda be bayi ummade durude gante fande bannera e mabbe rewbe enda hakkeji mubbe no wodi rewbe tawraabe torraji der jonde dewgal mabbe e ko nanni titta rewbe kitotobe enda e be bayi durude tefande be hakkeji mabbe gan kambe be gadi jande majju e be anni hakke majju rewbe kitotobe endam be duuda sanne goto goto non no wodi du wodu be tammude wadude jande kite de enda gam be tefana bannira e mabbe rewbe hakkeji mabbe gan debbo kanta anni to na wanta bannun debbo
mace mace take maganin shi
worata fadde ke jia kena der commune ciro zerin go wura duno tawda cadale alla e nimbe bibbe leedi niger wombe no wara der mun yaade e leede yasin dun sabi ko joro wura ngom wi rafi loktoroje tawda e nokkuje to jippini tawerbe al mustafa wurgis joro wurata fadde ke nani ko wi ahmed felam
koy baki étranger
de menen keba hobbe hewbe yobbe der leede kewde wardo enda dum du konna ne dum wonde e chadale sanne dum sa min ngi dum min kebe nokto min jippintobe chadale de konan dar har filla ono chadale himbe do enda ni ta fadde ko subaka fu hobbe na ngara kasen babbe be wurdu konna no ngoni hen lati be ngala bawde na ngara denne joni ko min jidi woni gouvernement kanye wurdu tuundi juude balde ramin do min gatto ko min keba min jogobe min kebe ne loktorore min kebe ne du konna lor loktorore ko hojoto nyawbe enda yarabe loktorore chirozerine non non du fa ne min jidi min kebene daage sabu wala himbe gondo pukki ba e leydi no endal do dum buri min sembe joni o sare ko wonno golle ne hebe wendu tafa dekka ndu kanyum min gombe ni ngada gollal lanugo wurngo himbe ngaran tanno joni himbe no jiwa nokkuje fu Libye Algérie Tchad Mauritanie fa e leydi Arabie Saoudite fu no ngarno
en Mauritanie duko anasam
nanni yewtere meden pindino gallure agadez hinde den der dubu jinaay didi e sappo e tati woni ko winda do derol fina tawa nde yaade to fedde UNESCO dum du lata nak region o moƴere mawde Anice Karim nani ko wi do majju
tawa kanani caka gallure agadez nokku inditiraado wuro hingo ngongo wadna bangeje sappo e go'o nokku nondu ko laati nyibdi mu fodda kanani loppe allaje de kanyu e nyibdi tawangal fina tawa wadi jonin duubi tatni endam ko dum fuddi e dum wada nyibdiji siminti nyibdi jaman no wonjita ko wonno don endan dum ba ko taadu ko na hadama neddo fu nyibba don endan nyibdi jamani Ali Salifu kanyu o woni kawjina nokkurde enda o mo andene himbe do majjum
ya en certain nom
no wodi labi lamu kewdi joddinaadi ko watta no kuje tariki de enden ni taweno reeni misali no wodi ko winda wi adel tarkur naral UNESCO fedde hawjina jande e mobol kulle tariki e leydi Niger di enden no wodi duni fa hande lawol lamu leydi joddinaangol jitaado dubbe ujunal e kewe jeena e chapade jeena e jeego gar reenude no kuje tariki tawade der kappa kula reedu leydi Niger no wodi duni fa hande sigila bo himbe kubere agares de enden ni e ko em par joddini gam denne deni himbe kakkilaki jari yeso e fusude nyibito kubere hinde de enden deni fedde UNESCO de enden lildo himbe mudum gari yewtinaki kubere de enden tawi no kure de enden sankitama kubere agades de enden no ittete der hawli
UNESCO tout simplement de satellite
kanko lati do kawjido fina tawa adaji ti agades o fotto wino ton Cambodge dumnaade sappo etati e indenede gallure hinde agades de tariki ko UNESCO o wono lamido ayirbi tedo Umaru Alhaji Ibrahim Umaru o wi yaadu yeso wadi
nous avons bénéficié après le
gada yewtinagol gadangol gol enda min kebi balla nyibitaade moddina ko watta bale hemre e cuudi mum der hubere hinde de enda min kebi balla du nyibude cuudi kame joy golle majji du ne hore mum ko watta du ni fa hande hubere agares hinde de enda jamaare mum uutira cuudi di enda de ni nyibidama ummatore bangeje de enda no bawi yaade jodo waade der majji diyan e hite kuran funo yaade sigila odu wawan wallirde ko watta dum hisina kubere hinde de enden cankitol denne himbe do tanudu labi joddinaadi gan renude kubere agades hinde de
enden
arkirnde agades de tabita do tariki kanyu e finatama agades durwonon hani wadede subaka allah fu
dawon to kibaruji meden tilikirten to jamirti